Disgusted.com. Hewa.
Binadamu hawa wa sasa hawana wema, watende mambo mazuri, mwisho ulipwe chuki. Wewe watende mema usingoje fadhila, kumbuka shukurani ya kundani matende.
Anapenda mazuri yeye,
anatenda mabaya yeye,
anapewa mazuri yeye,
analipa mabaya yeye.
Anapenda mazuri yeye,
anatenda mabaya yeye,
anapewa mazuri yeye,
analipa mabaya yeye. Ndio maana nakwambia, tenda wema, tenda zako, usisubiri shukurani ukaumia.
Sasa subiri kulipwa mema wewe utasa.